Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Maxamed Cabdiraxiin Nuur ayaa magaalada Baydhabo ka daahfuray urur u dooda dadka baahiyaha gaarka qaba oo lagu magacaabo Mustaqbal, kaas oo ay aasaastay Xabiibo Ibraahim Aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxaa ka qayb galay munaasabadda lagu dahfurayo ururka Mustaqbal mas-uuliye ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, ururada dhalinyarada, iyo mas-uuliye ka socday hay-adaha ka howlgala Koonfur Galbeed. Xabiibe Ibraahim Aadan, aasaasaha ururka Mustaqbal, ayaa ka warbixisay muhiimadda ay u aasaastay ururkan iyo shaqooyinka uu qaban doono.
Waxyaala jardartiyo inta badan qofku markuusa tallaabo qaado ama baahida deegaanka ogaado uu hor u qiimeyn lahaa assessment dareero sameeyo matuna qiimeyn ka sameeyni meelu bay bahnay kubatay dayacaad iyo bilaaran oo haysata qaybta bulshada kumid oo dadka baahiya ka qaba nool. Eeda FDA way balin as aasay qabashada aqabado haysata ama wajahayta dadka baahiya ka qaba.
Qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasabadda furitaanka ururka Mustaqbal ayaa soo dhaweeyay ururkan.
Inaan xaqiiqin galna kulankan ama meel ahaa furitaankan isbarashada iyo wada shaqaynta hay-adda naafada Mustaqbal. Runtii iyadaan faraxsanna walaalaan Xabiibe iyo tiim Sheekh Maxamed Nagaan oo barnaamijkan waxda badan iyo hirgeliya hay-ada kula shaqeynayna si gaar ah Maxamed Nagaan. ana wulila hadal fadhuray lahayn doohid ana talool yara darsadeen markan furayt walisin kucodsadaan ahaa in oo buuq la diyaariy oo meyla raay baahiyaha oo naafada meyla raay ka baro
dhibaato badan kulkulumaayo aqwad badan kulkulumaayo jaalanji badan haysta markastoo barnaamijka nabarta mustatariin un maskulkulum cawsho badan jeediyaa laakiin cawshida warka jawaaba ma argaan intil ku jawaaba markas cawshida jeesilaa oo markasta la aqbalo unbal mana argaanay markii oo dadka naafada kan baaya gaar qow la casumo habeen waxa ka casumo baaya gaar qow taas waxa ka wasgareen tii mooshi
walba oo salaane wasiirada Koonfur Galbeed ama madaxweena anay ku rukan gabanasi gabanbuut rasi oo naafada tii isugulanka qowda taday naafada Koonfur Galbeed day aanta
in baahida meel raay ka oo ee sheegay baahida gaar qow dadka naafada ah
Maxamed Cabdiraxiin Nuur, wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed, ayaa bogaadiyay ururkan isagoo u ballan qaaday in uu ka taageeri doono dhanka waxbarashada.